sauru ndaneru lolirndu kan blanche yo gollirgal ngal wumbe ma yimbele be njata no feviri nortorto yaade no kuji ndudo sauru lato sawawdun ande neddo jogudo ndu na wondi etidalla jile denno mo hasindini fabede ka dum fu tawede kambe horebe fedde wumbe lidi mali imav fa hande be lidi mali ngatana hakillo ndudo sauru kedanna haji bari horejo ndedo fedde union malien des aveugles ti Allah gubo on tafon jamarande andita ndudo sawru ariya bundo ana dayi sergidro emini sawru mudun holtinde mo yidi tacciri lawol gol hondo hollita yimbe le bamo permibe ka ko buri hewde gambe jo e mobilaje motoji di darata ko denno be tedinta fe sawru ndaneru ndu andonno ndudo sawru wana fe li demalindi mo inne tiagal leedi ndi no iwrata e wi mako o do nyalama lato sababu famide bibi len mali nafaka anditingol ndudo sawru ndaneru eli o do alhali woni ko horejo sit saver international wadante dengal fewde mabbe kedana fa hande aji bari horejo imav yo holitinde jamarnde nafaka ndudo sawru e nafaka dunno teddinde ndu buri hewde jo e mutiji di bonnande denno jomun itiraka tawtude sawru wondo imadra modo nyalama o e tutu tabbi deniji kambe horebe pawtobe tagal leedi ndi e wi gollira humaninde denago do dati woni anazer mun tangol hore ngodo nyaloma latto sababu micitide bibe leedi mali worbe e robe wi beedo lojabe be na jogi hakkeji hono kala bingel leydi kedana jaji sako kanko woni horejo ndedo gullirde agence nationale sécurité routière hono kala bingel leydi be jogi hakkeji be kandun huntande hore gulleji yowaji dendo huntinde jamarande wiide himbele andana dum sanne en fuf en jogi hakkeji ka e do alhali hello mum jogi woni hersana hakkeji yowaji ndeno mi mila wiide yambere o do nyaloma o yuri fuf martino kumpadi do hakkeji di anazer hulti wiide huntana hore nokku hertana do himbere njarobe koyde buru fuf kambe lojabe be dum do humpitama nyaloma fadde yambere o do nyaloma hertanango sawru ndaneru umbe fa hande kedena madam jaji sagu horojo anazer minan yimbe anazer be nangundi dawrude no njarobe koyde be ngatete hakkilo kanyo dunno yimbe le lojabe fay boyata min mo inan no ko hertana do yimbe njarobe koyde min martino kumpadun be do yimbe njarobe koyde be sabi sadu fu min jabbe taccude lawidi e len nokuji e be kana fe daborade tawe nokku natnado jarba kode wadabe fade hun cangul hore kado ania kambe yimbele jogibe ti Allah jilebe na hepani kabar mudun.